ma within ko maskanina ka mistress na tutoki tukondani ka tukondani ka
in the inside
like tukondani ka
in the inside
oh. Tukondani Taitana, tunacheza ndani huku mechi meivana Ndani kama ocean gate vile kuna zamwa Nenda tipsy diving bila flota ni nanjama Ndani kama swalu, begu ya avocado Kismati ya subu unangukia ndani ya thamos Ndani ka sim card, kando kia saka Ndani kama shimo juu ya chicks sasa kacha Nalala ndani, minampo wa flani rada safi Mzinga tutoki tuko ndani Vibes and inshallah ni mastics na majani Leo mteja kwa tika, tuko ndani ka
In the inside,
but like to go down it up.
In the inside.
Shikane na kabati Tunalala ndani Mina mbawa flani rada safi Mzinga tutoki tukondani Vibes anishala ni mastics na majani Leo mteja patika
Tukondani ka Within ko maskani na ka mistress Na tutoki tukondani ka
In the